Zambia chayo chesupike. Abana
balsas. Download it from mylovezedmusic.com.
Danny Pedro back again. My days are for dollar. What do you need to say about now? What do you need to say me dollar? What do you need to say about chitasu?
Ichiloto kuwamae, naleloto kuwinae. Ichiloto kuwamae, naleloto kunonkae. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Zeno ni mwashana, aufanayo mwashana. Sindizi mwashana, sekozi mwalishene. Ala chale lila elo twale bunwa. Witali kafwe vana vansansa. Ifalyo se chimwela.
Mwadezi ya kudala. Wajani shindise babana. Mamanyo nise midala. Wajabu tutongo chitasu.
Awe banume bandi, shafi umfwe mwachilamo.
Ushe mule
yukisha. Awe banume bandi, shafi umfwe mwachilamo. Ukushu mfano kuno walwa mwapena. Shafi umfwe mwachilamo.
Efyo anjevele.
Madeizi ya kudala, tenzo kona mumagubi. Madeizi ya kudala, kweze libe na marudi.
Vintu voze ise tenzo chita donki. Ukangala nacho ni kuchita kumbiko.
Madeizi ya kudala, wajani shindise bafana. Hapa manye nise midala, wajabi tutenzo chita su. Nakubina tenzo vina su.
Yama tezi ya liyama tundu, chafu pene. Wedha nikasai na nguwawe achimwene. Pati teti ya menga talidi depo dani. Kamili ya na mowa ni shtatu kwete mane. I remember when I used to jam black mundu. Green box uchingola line ya mundu. Tep na shiti depo first ya licheke. Kukumanya shateo pada ya liponi keke. Matezi ya kudala, yenze na mawala. Zaga kuchosa munya ule no ibala. Moze gete ne chikoko shichaikala. Hapa dani pedo hali kwa tanolu pala. Tenzo embe keza smooth talk for a celeb. How could I ever forget the way we did it? Let's go, let's go.
Madezi ya kudala, wajani shindise bafana. Hapa manye nise midala, wajabi tutenzo chitasu. Nakubina tenzo vina su. Nakuimba tenzo imba su.
Download it from mylovezedmusic.com.
Hapa manje nise midala.
Zambia chalo chesu pige. Abana vansansi.